girls on my line, but nobody do me like you. Tolimon hediyankobe tettube ka taskaram mon dande fulbe imorde Washington taskaram yonterejo komi woni cierno mo dumba ko ene wondi der silmaji chapantati aroji di hande tobere wotere kalten domum.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
E altine nogas lewru go aburu ujune didi e nogas e Jovi Donald Trump yeti wondore o woni horejo leidi chapande nai e jie didabo dawla jindentu di Amerika ko didabu mako ardago leidi ndi holno aduna o heblori dubi nai Donald Trump kadi kasu dundaneru Washington fotoje horejo on e mbailugol ngurundam jama lesti mako e ratagol anibe be joga ki mba berewali saria ma mbiyan be joga ki deri en ngetoto taskagol dum e der silmaaji garoji di enen e hobbe men teddube gila Albany, New York fa Abidjan e Yola, Nigeria.
Are kanko Trump ko fala ko be artu be ho o wi kon kara ko hore mabbe taw be nafata si be nafa hore go mi tanji ni no mi sikaw taja yi fo
en jahan kadi Dakar ka dudal bawngal Chekanta Diop kedo den jiande jangana kube ko fati e laamu Trump arten Amerika do nanen holno yaltiyankobe Afrique naabe habbori laamu hesungu.
First, adi fofo mabbitan hebbitande laamu herinde ka kerol
border. Next, I will direct all members of my cabinet.
Mi yamira jagorbe gouvernement an on. Yobi rewdata den faf sino choggeli ustor.
Bring down costs and prices.
Horejo leidi American chapande nayi e jeedi dabo fokintini laamu makko e der duubi nayi garoji di Donald Trump ardoto leidi burndi e maunude e adunaru e bangeji faggudu e larme dande fulbe no anni yi taskade e boje o gorko mo duubi chapande jeedi di e jeetati wuren Donald Trump tongali fokintingol e boje mambi en agenda makko o gila nyallal go abal makko gal kala amu fa hewti hande o sifi dekereji kewdi no tawa e majji yaltugol Ameriki e mojobere aduna yankore daraninde cellal jama no wi'e OMS e darnugol kala balle Ameriki e leyde janane ko fati e de tobere sakkitinde mi yewtidi e Abdurrahman Bari e dawro yankejo jodido Abidjan kanyun e Dr Mahdi Abubakar Abba ardido department gandal dawro kadudal maungal Modibo Adama mo Yola dun ko lesdi Nigeria be oki en jiande mabbe e mum ko ka telephone mi yewtidi e mabbe goto goto
no andi ne pore don ko le arwe makko fi to wadu wano Biden wadiri no andi Amerika ti dubi do be depansi ti dubi are kanko Trump ko fala ko be artu daw o wi kon kara ko hore mabbe taw be nafata si be nafa ore go mitanji ni no mi sikaw taja yi fo para ko taji rido fi yo ndaru tigi go ko honnu e mu wa ta continue de wala ko leede onde be wa wa ta wallita de are ko mijita bol fi dum no
dekere on no wi ko balde chapande jenay ha gouvernement Trump on yurnito anda holno jawle de wona e gollitirede joni kedoden docteur Mahdi Abubakar ardido department gandal dawro kadudal maungal Modibo Adama dun ko e der Yola lesdi Nigeria
ayi halabi go darnan vallinde hokkata duniyaru bo lalle do bo trom heban miskila sosai ha duniyaru duddum nani ma America Allah wadi leddi marni jawdi marni bo bernde vallugo amma kanko trom yoto holli o darnan vallinde gabaade je nyalde go go hanyal de 90 to number 1 illa do ni America be horo mundi loran bawa duniya ngam bo America do mari sembe ha duniya na dalila ko dume dalila valline di hokkata les e duniyaru on wadi be do yidi ndi dalila jawdi mari be jabata ngam kala mo asaha tapat a ikan mo America do ikal les dudum ha duniyaru ngam bo be do valla to a wari ha unge United Nations do ni America on mari sembe totton ko de America mari sembe totton la ko dume sinangam America kayri leddi fere mari buri hokugo United Nations jewdi duddum je walla duniyaru non non bondi do walla bana mi di ma harande duniyaji duddum America do saha jewdi be vallitira hanyawdi gu asbitiji mabbe be gese mabbe be kujeji duddum gam man to America darni do international relation wato harka America ha duniya gabaɗe loran bawo sobiraɓe leddi America duddum accan America gam bo sobira gudo do jongiti on be jewdi di sahata to America waɗi bannin to lesɗe man hosi bo yotta irin lesɗe China ko kuma Russia a hefti lesɗe ɗo kamɓe on bananta rivals America ha duniyaru siyasa ngam man to America maɓɓiti lawol seɗɗa je wiyata vallata lesɗe fere kamɓe bo ɓe wiya vallan lesɗe man ni to ngam man lesɗe to ɗo sobirago maɓɓe umman diga be America hota ko be China ko hota les Russia to ayi jotta o wi ñalɗe casa'in caɗɗum ma ɓawa ñalɗe casa'in ɗo loro o ɓamta ngam bo to o laari ñalɗe casa'in ɗo woodi jawdi ɓeddi ha lesi maako be nanta lese o wawan o metata hokkugo ma vallinde mai gabaɗaya waddinan America bo illa ha siyasa duniya gabaɗaya kome wiyata international diplomacy.
Abdourahmane Barry okiyen mbi'olma e on alhaali influence ma mbi'en ustagol daraja Amérique
kati wonɗi leydi kay so a wiyama ko leydi jogindi doole haray ɗo woodi ko ɓe wiyata ko zone d' influence on zone d' influence ma ɗo a wawatamo accitire ɓe ni so a accitimo ɗumi leyde goo maɓe doole aray loon to ma woni Chine woni Russie woni Turquie woni Inde woni leyde guy joni no mari doole na kamɓe Amérique fo woni marɓe doole donc si ɓe acciti kaɓe wowi fewjude ton woɓɓe goo aray lontoɓe ɗon
so en daari ka médiaji rendo ma e yewtereji ko yimɓe woni e feƴƴinde ɗuuɗuɓe no inna no gasa ka ɗum ɗo ɓurta andinde ardiɓe Afrique wondema hana kaɓe hoolora jawle janane e mana yoɓe maɓɓitan hoore maɓɓe ko ɗum woni eɓɓoje ngam okkugolleɗe maɓɓe polgal ko honno ƴettirɗa ngol konngol
non ɗum ɗon ko ɗum ko noon lamɓe Afrique doit famide ɓe faamu aduna ma on e doole ma nden ko an duwaɗe jogade ta sabbor goɗɗo ballal Afrique lamɓe ɓe no doit faamude na goɗɗo iwata nokku go daro datto fi wiya o développe Afrique ed o développement ɗum wallata leydi ndaare depuis 1960 ɗe aide au développement kono ɗum ɗum nafi en tigi tigi sina waɗugol jama o e nder ɓittede luttina jama o e nder ñamandeji ɗi a wawata yoɓude ɓiɓɓe ma wawata yoɓude mi tanjini Donald Trump so ari Afrique no doit lamɓe ɓe no doit ndarude tarika Donald Trump honno o sotori e sattede o laamu ɓe andi ta kamɓe kayi koɓe lamɓinira ko fi tigi tigi o yoɓe golli golli ɓe perto wigol ɓe sabboray kaariji yo fewjamde ma leydi yo ar wallitoɓe wonande gandal wonande ɗaɓere kaaris wonande sécurité wonande défense ɗum awa wonde ɗumkon jama o yalti ni.
Docteur Mahdi Aboubacar, Nigeria no tawa e leyɗe ɗe Amérique ɓurata okkude ballal e nder adunaru hitande 2023 ko ɓuri milliard goto dollar hitande ƴaɓɓinde nde ɗum woni 2024 ko heede millionnaji temeɗɗe jeetati okki en jiyande ma e ngal lamdal ko fewti Nigeria
kala nduɓu fu wato Nigeria ɗo mari alaqa be America boɗɗum masin ko Allah jo'ini leddi Nigeria diga ɓe kafindi 1960 warugo hande America ɗo nder leddi je latti yotta sobirago be Nigeria masin to woodi a heɓi matsala ni ñalɗe seɗɗa ɓe heɓata jamanu soja en ngam man jonde jambe America ɗo bo ɗo hokka Nigeria jawdi ɗuɗɗum Nigeria ɗo heɓa vallitira ha ko shafi harka jinya asibitiji asibiti ɗo ɓeɗo wadda lekkiji be nanta vallinde jawdi mahugo be nanta waddugo lekki be kare kuuɗe alles asibiti Nigeria ɗuɗɗum ɓeɗo wara bo vallita ha nyawdigo hala family planning ɓeɗo wara vallita bo ha hala nyawdigu HIV AIDS
woɓɓe no noddira ɗum nyawu sida
ɗoɗo pat amerika ɗo waddan jawdi ɗuɗɗum ha lesdi nigeria vallata hedi nyawndiguɗo. Nonnoon bo ha crisis humanitarian crisis to woodi ha fitinaji waɗi ha nder lesdi nigeria, ceede amerika ɗuɗɗum ɗo wara vallitira ha united state aid development. ɓeɗo vallita bo ha agriculture, amerika ɗo yerɓa jawdi ɗuɗɗum, ɓeɗo soda kare vallinde je gese ko shafi audi be kare awe aweji be kare remugo ngesa gaba ɗaya ngam heɓa hoitana ɓikkoye nigeria. Nenden ɓeɗo valla bo hedi makarantaji,
ɗum woni cuuɗi jangirɗi
maɓiyenlekulali diga primary yahugo secondary. ɗoɗon jawdi ɗuɗɗum ɗo wara vallitira heɓa ɓikko heɓa jangirde je latti dole, ɓe wiyata compulsory education ɗo. To ɗoɗoɗo pat to dari nigeria nana ɗum ha ɓandu mum masin.
E arma ɗen balle dari aɗa tamƴini ka nigeria fewta e leyɗe goɗɗe e juɓɓodire goɗɗe.
To amerika darni cahuɗo, nigeria dole mum waɗa canja ra'ayi mum ɗaɓita vallinde ha feere. To nigeria yaha ɗaɓutugo vallinde ha feere bo ngam man lallai jahargal ma e be amerika vonnan. So gaba ɗaya ko Trump taskata waɗugo ɗo ɗum velata lesɗe africa be lesɗe asia, wato lesɗe lori ɓawo ha duniyaru gaba ɗaya nana heɓata yiɗa wonat manata haaje dokaji kanko shugaban ngasa amerika kesum waddi ɗo. Ngam man lesɗe ɗuɗɗum ha africa heɓan matsala be maako, nonnon bo lesɗe ɗuɗɗum ha lesɗe asia.
Ko ɗo wonuɗen e darnude yewtere nde, mi weltaniki Abdourahmane Barry dawroyankejo joɗiɗo Abidjan e kanko Docteur Mahdi Aboubacar Abba gila Yola leydi Nigeria. On faami yewtere men hannde no hertinana fokkitande laamu Donald Trump ka suudu ndaneeru. En heddoto Afrique ton nanen jiyande sukaaɓe Sénégal naaɓe.
Mijo mon e mon.
Wonomi haalirini ngal lamdal nawran en Dakar, Seydou Nourou Ba yahi ka duɗal mawngal Cheikh Anta Diop. O yewtidi e yoga e janganakuɓe ton, ɓe okki miijo maɓɓe e holno ɓe njiri laamu Donald Trump.
Ko fewti e gartugol Donald Trump e laamu États-Unis, haqqillaaji maɓɓe fof njehi koye immigration, manam ummotooɓe leyɗe goɗɗe sabu yiɗde arde Amérique.
Concernant l'immigration, ina waawi waɗa ɗum arate kadi.
Woodi termeuji ɗo nganduɗaa huutirinoomo no haali no terme jo haalno, o wii no lawƴat États-Unis aussi.
Cheikh Oumar Djeme o woni ko master 2 e ko wiyetee administration publique, o miijii ko Trump gartugol mum ma waɗan Afrique caɗeele.
Je pense que
gartugol Donald Trump e laamu ngu weɓata e ɓiɓɓe leydi men wonɓe caggal leydi, wonɓe États-Unis toon e leydi maɓɓe. Ɓaade aɗa anndi Donald Trump kañum yiɗa yiide ɓe ɗon, ɓaade ɓe ngoni koye haɓaade ɓiɓɓe men wonɓe ɓe toon te ɓe ngala kayitaaji. Te kanko kala ko wii mawwat, so wii kon ko maalaa to, ne waawi addande ɓe caɗeele. Mbiɗe huli heen seeɗa, mbiɗe sikki noon ɓiɓɓe leydi men wonɓe toon ko maɓɓen
kaɓɓa koye no feewi.
Hawwa An jangi ko relation international walla jokkondiral hakkunde leyɗeele. Miijo makko ko Donald Trump himmeeji mum fof ko dawla Amérique.
Min yiyandam woni ko dañdaa impact Trump e pays africain ɗi, à part voilà so waɗi freine immigration o yaltini décret ji ngannduɗaa voilà ma waɗ empêché nannooɓe toon ɓe o yaltina ɓe, mais yiɗnooɓe yahde toon ɓe kadi ɓe daña caɗeele o adda blocage uji pour waɗa compliqué un peu.
Alassane Sow woni ko hitaan tataɓiiro science politique, omo heddii e yaakaare wonde Amérique e dawla Afrique ma jokkondirna moƴƴi.
Mi yahani ko musnan ɗum wontini ya sortinan des information qui disent qu'il peut omo waawi artirde les immigrés clandestins parce quelque chose qui n'est pas légal là ina way wonde un certain nombre problème. En tout cas c'est tout que je sais à propos de cela. Relation entre les africains et les États-Unis, je pense ça peut influencer quelque chose.
Mbatte ɗiɗo miijoji fof ma won ko tentinta politique Donald Trump e no arti e laamu e dawla Amérique ɗo e duuɓi seeɗa ma geɗe ɗe lap. Seydou Nourou Ba, VOA Fulfulde, Dakar.
Komin Issa Barry jooɗiiɗo Abidjan. Haray Donald Trump
joɗɗinama avant tout d'abord ko américain ɓe ɓen o ɓuri joɗanade haray enen gon sen wallorama e ɗum haray ara no moƴƴi kono ara en tañƴinaki 100% wondema hi rompo wawa e wallude afrique jarama.
Ko dande fulbe wonudon e heɗade dow VOA dande amerika oɗon heɗade men kadi e dow radioji ɗuɗuɗi e nder gure kewɗe mi yetti radioji gollitiɗi amen fof. So tawi ko joni hendiɗon taskaram o hande eɗen yewta ko fati e laamu hesu amériki. Donald Trump fokkintini laamu makko ɗiɗa ɓum e nder silmaji garoji ɗi e yewtan ko fati e eɓɓoje hulanɗe ɗalle ɗe ɗoftaki saria.
Mi tawi tun oti andi o bonna fus e leydi ndin himo jokki kasdina kaydinaji makko haray fana yo huɗo.
E yewtidan kadi e ɓiɓɓe afrique joɗiɓe amérique ɗo ɓe okkan en miijo maɓɓe e dow yoga e eɓɓoje Donald Trump. Holno hooreɓe adunaru jaɓɓori e pellitanɗe arane Donald Trump wano yaltugol amérique e WHO noddirte ɗum mojobere adunayankore kippude fi cellal. On nanan yoga e ɗin konnguɗi e nder silmaji garoji ɗi.
Diaspora.
Next, I will direct all members of my cabinet.
Mi yamira jagorɓe gouvernement an o yoɓe rewɗata ɗen faf fino coggeli
ustora.
Wano nanirɗo ni Donald Trump no ƴettani amerikanaɓe ɓen aadi ustugol coggeli, cippina duutigolloɓe, nattugol janamɓe ɓe wala maɗum wiyamɓe ala haɗeri leydi ndin, re'ugol bonondaji ɗanningol hareji wano non. Milamdi sukaɓe ɗiɗo joɗiɓe New York ɗum ko Hawa Ba e Abu So iwruɓe Mali e Senegal, holno ɓe habbori laamu Donald Trump e hino konnguɗi maɓɓe.
Bane mon debbo Hawa Ba, min ko New York City joɗimi. Donald Trump o arti kadi o wi mo walla yimɓe heɓde golle. Kala gonɗo e leydi ndi andi ɗum golle tiiɗiri oɗo saani weeɓani ni hamni. Joni noon o wi mo walla yimɓe. So ɗum ɓenni o haali affaire diddal kisa américain indie taxes. Kala nde min golli wonko taƴete e kaaliseeje amen ɓe mbatta ɗum e caisse gouvernement. O wi mo usta ɗum sabula kaalis on heewi no feewi no feewi. So ɗum kadi ɓenni o haali haala cellal. Joni kay minen fof minen jooɗi minen patta minen ndaara kala gonɗo ɗo nder leydi ndi ni andi no safraade waytiɗde sa ala assurance. Joni noon o wi o ustan hen no feewi no feewi no feewi kala ko mbaɗɗa e aduna sa ala cellal ko mere jogiɗa.
E merci beaucoup ceerno. Vraiment no mbiɗa ni président Donald Trump fuɗɗima laamu makko hono le 20 janvier 2025. Donc décision ji ɗi o fuɗɗi ƴettude ɗe ngannduɗa hoore ma min mbiɗa yaade makko kadi humanité o e hoore muɗum no foti yaadude makko. Ko woni oɗo agenda mo waɗi arrêté c'est à dire ko fati e voilà janda o ko fati e debbati gorkati e ko nandi hen. Donc on agenda mo waɗi arrêté wadde wiide hande kanko politique officiel makko o waɗi reconnaître tan ko debbo e gorko. Ko heddi ko eɓɓoje ɗe eɓɓi ko faate dartinde hareji gonɗi aduna ɗi, ko faati hande guerre hakkunde Ukraine e Russie, ko faati hakkunde Palestine, Israel, Hamas e nokkuji kewɗi e aduna e hande ino jogi caɗele kewɗe. Ɗum noon so kanko président Donald Trump o ari o wi omo yiɗi ɗum darto mi sikki ko hunde moƴƴere quoi.
So ɗum kadi ɓenni no gandirɗon ni laamɗo leydi ndi Donald Trump o nannata hunko makko affaire afrique. Joni noon ko mbawɗen wadde minen wonɓe ɗo ɓe janngen ɓamen sérieux kollen mo miɗen gandi huundeji no feewi minen mbawi golle kadi. So ɗum ɓenni kadi wada kulen kala ton jida africain sa tuju so min jitu ko etan min kulan mi cikata kam buri ben hunde fuf kono wana non na tanni mabbe kollen be a e ben gandindo minen mi den gandindo surtout politique na tanni politique kollen be ko min gandi non bawden wallirde be on jarama on chalminama.
On nani do Hawa Ba kanyung e Abu So, delegue Abu So, ibe jodi New York. Joni yewten ko fati e epore natugol janambe be ala deri leidindi Donald Trump serali no ujindo natugol milyonaji janambe. Miyewtidi e Mamadou Salihu So, wawondirdo e nyawo je ko feuti dan niyankobe, mi adi landa demo holko firti netdo mo ala kaidi Ameriko do holko saria, holno saria on sifori ben.
Awa neddo mo ala derol Ameriki do ay wi ay angle undocumented no yai none jibui wana ardo ka leydi do visa makko lanna o ronka yaltude lending o lutta ka leydi o ronka landade kadi kaydi ma dun ardo jangol ma wana non dun don non no seedi e tawete do kaydi naji mun no e juude laamu ngun wana justice o ma do immigration on himo jokki kaydi naaji makko odo wi'ataake mo ala kaydi odo wi'ataake undocumented sharia no newna ni be wonugol ka lesdi do ha nyande sharia on inni men newni ya wondo ma ya yalto e joni misal si taybe landike asile politique fatagol be landike fatagol be addanay be batakuru lettre be inna be men hendike ko landida fatagol kon meden newnamma wongol ka lesdi do ha nyande fidun don gasi on letter don holli ara himo ka leydi do e hore sariya si tay o ti non visa makko lanni olandaki wontugol ga olandaki fatuye haray don woni mo alaka mo ala kaydi haray don woni undocumented.
Mohamed Salihu So mo tawata non ko ka kerol ona tiri ko alda e visa kono hara omo e lawol sariya da bugol kaydi
bembeli metake e be ala kaydi sabuna be ari sariya on no wi'i a hana natirde ka kerol sina hara ko anewna na natugol ka kero kono sariya on kadi no inni si tawi a ari ka kerol a landike fatagol sariya on no newna ma ya ari ka kerol landira fatagol joon non ɓen arɓe naatiri ka keeroɓe fop ɓe naata e tun e nder seeɗa ni ɓe lanndo fattagol ila kaɓe landi ɗon fattagol haray hiɓe hoore sariya haray ɓe innataake ɓe alaa kaydi
hi kono noon deedi ɗuuɗuɓe kono noon ɗum haɗata deedi ɗuuɗuɓe no taƴi sabu haalaaji ko wona e sakiteede ko faati e fodore nattugol millionnaaji yimɓe ko ardiiɗo leydi ndin woni Donald Trump ƴettani Amérique naaɓe ɓen tippude e faamu ma ko hombo nden eɓɓore huulani e ko holno laamu ngun eɓɓiri huwude nde
ko mi wiyata jama on watta hay e gooto reedu mum taƴu watta gooto reedu mum ɓenndu kala taweteeɗo neɗɗo fof si tawii kaydinaaji makko no juuɗe juge ñaawoore ma kaydinaaji makko no juuɗe immigration wonaa yo hulu haray kanko tawaaka niini on do taho haray kanko tawaaka e wonaa ɓe ɗaɓɓiteede ko homɓe ɓe huulani ko aranun ɗo taho ko bonnuɓe leydi ndin hara no annda no mari bone ɓen ɓe inni wo ko ɓe guluuji temeɗɗe jeɗɗi woy ɓe anndi fii maɓɓe ɗum ko mi nannino yewta ɗum ko Tom Homan waɗaaɗo fii danndugol keeli ɗin o si wiye ɓen ɗon hiɓe mari kadi ko yaata million e temedere yimɓe wi'aaɓe yo yaltu lesdi ndin tawa ɓe yaltaali ko ɓeeɗo huulanaa taho
so tawi noon en darti kadi e baŋnge goɗɗe ɓiɓɓe leydi ɗuuɗuɓe no bambani nde eɓɓore nattugol janamɓe ɓe tawata no waɗude bonereeji tiiɗuɗi ka leydi ga warngooji jatturu e dolanɗe goɗɗe faa e naadugol dorogu eɗen mbaawi wiide Donald Trump no humii e jikke ɗuuɗuɓe eɗen baŋnge
jama on dun don hay hina votam be mo bentum jama on no wonane mo yo nangu wadbe boneje lendin ko nattabe ben don ko yeso ben don be nangay be hay sitay be nattabe be jogotobe be accitabe jama on leydi din kadino baa makko e gon sengodon joni non enen gonga ko enen hal pula wieten ko mo bonna hula si tawi tun oti andi o bonna fus e leydi din himo jokki kasdina kaydinaaji makko hari inayo anayo hulo
ajarama Mamadou Saliou Sow en jokkan aynude holno de ebboje fof la torta e der lebbi ma mbien e der dubi ngaroji di ajarama ko dande fulbe wonudon e hedaade taskaram hertinaado ko mi woni cerno modumba iden etaade taskagol holno aduna on hebilori duubi nayi garoji di e lei laamu hesu Donald Trump e gouvernement makko ko o saido tigi fewteten e tobbere ko faati e pellital yaltugol Amerika e OMS fa e beydugol duwete beydangol leede janane duuti duwani yoro mangara neldi en jantore mum kereden
Donald Trump gardido Amerik woni ko e habade leedele Europe be Europe do ko nonu be jiri ko ganduda ko dum don o yidi wadde fay e ko ummoto ko Europe ne nata e der leedu Amerik bare o wi dum don ko yebete ko e duwani beedete no fiwi
instead of toyen found it the lady mendi sagalle iwol de lady godde en fawan lady janane duuti fawide duunugo fiyal dingol bi de lady mendi citizens
for this purpose we are establishing
wow latade e makitan e ore hesere pm bawo artirde kala duuti e sagalle konani en janane unnaade nay en jawle dudude
money pouring into our treasury
e kambele de l'europe de non be mbi ko so be daraki be mayat by the Donald Trump yidi wi ko yabude François Bayrou kanyum woni premier ministre mo France kedo den François Bayrou était le mawdo gondo do e leydi faraisé wiete de BFM TV ko Amerika di ko wadde woni ko hollude leydi l'europe de ko kambe buri be dole be njabube be monnyube sendadak ngonen neddo goto en dewbe do men en konta wonde hay dara aduno non komandaro den no fewi Donald Trump haadani don o mo fidi kadi ustude ko Amerik totatno fedde kabotoge nyabburi di e der aduno so wadi ko way non ne wawi addande aduno o chadele Moussa Seydi jogi kala ko habboto nyabuli e der Senegal
États-Unis yalti OMS mojjata e leedele Afrique parce que OMS di heewi ko arta Afrique pour wallude e habde nyabuli di ngandoda di yawi rabde di yawi warde yimbe be te OMS ayid wada dum apart gandal ngal ko tawbe ni jogi jawdi mo be badede dum din jawdi non ko buri hewde ko americain be tottirta dum kono non ganden ne nyabuji di ngala frontiere covid-19 o ko sin fudori kono wari ko yawti million yimbe wari dum ton america kono non america ko droit mako wada decide ne yaltat OMS so yalti ton non africain be be ni poti tinnaade ka en kari be buda jogade safara mabbe e juude mabbe
Yoro Mangara, VOA Fulful de Paris. Ediyankobe teddube ko dum wonno dande fulbe de yontere do e mbawi hedaade ma wi en taskare hobbe men fa e bibbe leste Afrika e horebe adunaru ko fati e ebboje laamu hesu Ameriki e horejo mun Donald Trump. Oh, oɗon mbawi heɗade teskaram o kamejaji rendo amen faka site internet voa afrique.com/fulfulde. Komin woni ceerno mo Doumba, mi weltanike Abdourahmane Ba, Lionel Gahima e Kila Williams, ko kamɓe ballitilam no taskaram o hewtira on immorde Washington ɗo. Eɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi. Miɗo yalani on jam nokku kala ka wonɗon e adunaru, on jarama.